Ɗo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Non jere to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku sakaraɓe on jotama balle ɗimo joɗa halaji ɗi ɓe gonɗa e muɗon no ben halaji kewi sanne dow ɓen kabaru ndenagu e ɓen politique ka ko e kañe dow no nuule gollirɗe ɗe wonno hollitiɓe ɓen wonko hulta banggal junngol transition o ɓen e ƴewtagol finatawa ñande guuɓo o en ɓeɗoto famule journal meɗen bangal ben ka arando ben le gubal arandewal gal hejabe ben ka hejabe sahal e wudundu jeli yawingol golleji DDR di ben beedari adadu habitibe e hotugol mangal pat en lede godde yimbe le tudube hewbe mali ngari e battu o mo yaka kayo Mamoudou Diko holitaado holti non jaati wona garowo ndeno dingun sembe kamaraji amen handi sakrabe bisulama do jinnugol wat transition o ben na jeyda e ben e burde fuf huncenda hore li batu ben ka non mo hala mo wala e le ben susliji mo wala fe le susliji sapo e tati di ka ben yogabe holiti yo transition o junire dubi didi be sefaki du kawar mudun be dun famda borko hebani on kedda na fostango umra wagoli kaydu alisisi
iwru be le lamu segu o kay holiti no waji wotto jona ƴewte yalla hono lamu hakkunde johani junirede kedde mo kanko yuno samay gaw ko ma sifido hen
min kamin e jaɓani sanne laamu hakkundere o mais région amen o fayottole commune ngaji amen ɗi min kaali haala mum saabu mbiɗen kasindini e leydi Mali keyɗintinani mbiɗen kasindini e woteji laaɓuɗi ɗi homo fuu tawete e muɗum ɓeydare ɗum ndu won himmeji ɗi kolliti kanɗi hunceneɗe hoore kañum
no laati fuu ɗum ɓeydire hitande wootere noon yoga e tawaɓe ley guɓal arandewal ngal kolliti wiide no kabaru politique kañe arme wonde haalede ɓe mbi ƴewtede yolon leydi ndi han yarde yesso Mamadou Sissoko.
Si nous sommes dans cette situation,
sa yi mire odo tiddalla no nyaloma hande jewte sariaji fa hewi kanno jewte ne lindi wondi jewta e do jewte ana han jewte yalla mi keba landinde woteji sambe halaji yimbe bele odo sisili ka fu do iri yowino junnude kolle laamu hakkundere o bande hitane yaade duuɓi ɗiɗi ɗum woni ko tawanoɓe toɓe ka fu holliti
l'expression des participants
kanko secrétaire général fedde kafonde o wiwomo yeeli yalla hon laamu hakkundejo hani junnirede sangare nana kulbali le ndeɗo fedde o woni
les gens se trompent
yimɓe ɓe ko miili ko wona ɗum no eɗum certe ɓe woteji campagne ngaji hani waɗede maroɓe wajiɓe juuɗe mum e immo yetto le leydi e maggal muɗum fu haltana yimɓe kamɓe woni kamɓe suɓede ɗumne wawa waɗede homo fu ana andi rafi ndenago o ana toon min kalti ɗum ndu oɗo bato wajiɓe o waɗeno
taf
min cittiɗen wiide yoga e tawaɓe le guuɓe ɗe kay mbihi laamu hakkundejo ɓeydiri duuɓi ɗiɗi fa yettoyo duuɓi joyyi
bangal balɗe ɓen ɗimmo golleji ɗi ana jokkiti sey sibi ɗo kamɓe hawru ɓe feccama le guuɓe nayyi ɗon ma haalaji politique aku ɓen wile gollirɗe ɗe kabaru jogolal laamu wuteji ndenagu eko nande muɗum leyju jaloma arande o kamɓe arɓe hawruɓe ɓe ɓen mimi haala ɓen kabaru finatawa e kañe dun jande ɓen birki wonko ɓen kanko Moussa Mali heɓani keɗna fostanko Oumar Waygalo
fa homo fu heɓa hokka dow hen hakkille muɗum toɓɓe ɗe peccama le guuɓe nayyi hono kabaru leydi ndi wori le ñaloma arande o ɓe peccama guuɓal goto l warana haala hono kabaru maggal pat en gori le nokko ɗon guuɓal arandewal ngal ɓe mbi sukaɓe pammine kabaru solde sagal ɓe duuɓi sappo jetti fa yetto duuɓi capantati e joyyi jeeli ɓe furdu gatte le armé ƴeewe du fati warɓe faabade leydi ndi keddo e nokko fa bada guuɓal ɗiɗoɓal ngal ɓe kollitiwiide wakkande jawdi heeƴe ko hani huncande yimɓele wittoɓɓe hoore ƴewtedu yalla hono réseau ngaji kañe commune ngaji fa yetto arrondissement ngaji kañe ɓeydirade le leydi ndi guuɓal tataɓal ngal yoga haalaji mabɓe ɗi fu jowiki dow yimɓele ñonguitiɓe doguɓe basiji woɓɓe du kaali hono kabaru no cuuɗi dogotoroje ɗe gala e jeeya laamu darnirte wakkati fu le nokkule ɗe tawene cafaji lobbe heɓatake nde cuuɗi dogotoroje ɗe laamu o jeeyi guuɓal nayi ɓalngal wihi fina tawa meɗe o ana hani tabede ñalowma handen o saabi de ɗum faɗɗirama caggal ɓe mbihi du sukaɓɓe saraɓe muɗum jogui bowɗe ɓe gatte to ɓiɓɓe talkaɓɓe jangata noon tan watta so leydi Mali ndi waylito
sacra mettuto hakkillaji mon du kabaru men banga bembe amen facebook kaydu twitter wa hunde min kasindina ka so wona ndenaka ɗum woni ko holti men yimɓele région ngaji sahal e wuddu gonɓe le guuɓal arandewal fawigal ɓen do susli ndenagu e kañe ko ɓen ƴewtagol politique aku e nuule gollirɗe ɓen ɓe holti wiide golleji DDR ɗi yawne ndenno adadu habtiɓe ɓeyde ɓen habtiɓe yuɓe leɗe goɗɗe ɓe ɗum hoota fotomata touré yo ɓen keƴaɗo gaw wonko hani Oumar Waygalo keɗna fo sanko Alisise
Le raffinde na ko min guri yimbe be hakkilaji mu en ko inni be gonde kulol so wonko hala mudu hani hala de hande kabiti tobe amen kan yimbe le kumoni be dena ko be hala mudu hani hala sabi fade amen halde hala yirwere na waitide ko woni na do heedin tinde lendi wajibi kina janta be totafo kaborde gonde yiltade hakkune yimbe de ana hani nangede yimbe le jogi be yamrore tawrere malfal kan en tan tawrede be joga yamrore mudu fu ko mu bante mide kan yewde hono min gatta fami kebona jogolal odo kabaru yalla dejere ana warta hakune yimbe be gawoto le region gawo o atawa kaborde buri hewde burde yimbe gobe tobe hore mide kasindini e kabiti dobe amen be be kani bortude kaldal kawral cinangal hakune mabbe e kabiti tobe gombe leede sella buri fu leedi france fay hune leendi wallirtaami e be kani bortude kaldal kawral gongal hakune mabbe leedi france e be kani hokkude kabiti tobe amen be kaaki yalla be keba waddu golle mabbe o faagas
hala di lammi sene kanyal dogubal fawingal bogal me yirwere kebe men kabaru ejin ngaji den no dum gubal do bangal kambe hawrumbe men holti hun tan hore sifa golle demal men hobigol golle hande be memi hala men kabaru chewdum ben dewral leedi malindi yakuba traore yo mer ko min takadugu le men cercle yamfula kedan ko hande juliette kulbal du fasanko umar wagalu
ya yu plusieurs
hala di kiwdi kalama ton homo furdo hokki hakille mudun ka minka ko nangi hen hakillam fu ko nayri bangal durugul kanye e demal fabotobe du tinno ngattira ton koyde muudoen e demal ewen du yalla hono usine ngaji ko kani waylitinde be do kudde fu kani tewrede le leedi me indi dum fabo ko na hiri bangal yirwere sanne edem jogi do kosam kanye e tew fur dum hani waylitede e leedi me indi dum latto sababu du so himbe le hewbe keba golleji himbe le be fur keban le hen nafaji muudoen so dum hebaama wadede kayya min kali du hono kabaru jawdi hani yeltinirede di do golleji paabe sebe era andi nyaloma hande adnaaru dum gonde mudum dum yafa dum wayaade ciagal kalisi fi e kana hedirade ciagal hono yirwere hon o hani wadirde adnaaru dum fu fede mila hande homo fur hokki hakkile mudum homo fur du an wonde hokkude hakkile mudum leedi malindi worri no fangurem dum kurdam
sur l'ensemble du territoire national
le gubal tato ngal mbien kabaru mbien dewral memama kambe hawru mbé mbien holti wiide na mbé jabani jati e dow ko be totta ko den no be ngaddi dun be lendi dud adda jogaji bangal hebul golle e kanyo dun huncangul hore dewral leedi ndi kan non be holti metta mabbe ko wattu men hertanaade golleji di bura docteur Burema Kelly yo ben hore jo fedde docteur en don ko hanni Khalifa Goita ken na fasta ko alcisi
nous parlons les affaires sociales
halaji amedi sembe mudu fudo yimbe be hono watta fa nangondira be jonde mu tawtande golle sukabe jokolbe tikalaji fu leedi malini wondi fewde mudu le galoma hande o dewino do mudu o woni challal hawalu labal fa oto joddagol su halda potal ana haani wattede hakkune yimbe be di wonno landi mawdi halaji amen di fawinodo mudum be heedintingo leendi joddagol su halda yo fina tawale leedi malindi so min gotti joddaare so min kalda andata hodo woni miloji homo fu so min joddike mi kaldi no latori fu dayen ko mi kawri do mudum min kaano jidere wordi yaada ni kaana weli kan wakati ndokka do oni woni ko fan arande hono si di do jide atawa yimbe ne ngado be politiki be tan won noddeteebe fa wara jodo hala inde jamaru de fu bene ko hewi hakkune mu en fu halta hodo woni sukulaji bibbe lendi e hore jonne wattu e jure bala societe civile e malinko be fu joddo haltondira himmeji mu en bete hande ko mi kaltana le hala jabbide hakkune yimbe be le salngaji di ko kana welam won himmeji di mi kolliti mi de pawi gike amen ni wiide joppataake ciagal
nous sommes confiants
odude jangnirde fuf mbiyanna yalla dum onchine men yawtude don sifa jande leedi mali men huntande hore demgal gotal woni yogaji men latti ben dabreji di hollita e le gubal mbiyan nayobal ngal denno fayugal du finatawa e kanya jande kay tursiagal e kanya yawtagol kabar leedi di denno halaji di metti don dun sanne Elizabeth Walt Mohamed won ko hebani kay na fasango Umar Bagoli Alcisi
honno nanirdon no yimbe le gonde halde le gal do gubal homo fu ana darta himme mudum huncene ton hore kanko dewda tikete o wihi leedi malindi wawa yarde yeso fiso fina tawa tipitirama tiaga
quand on regarde la situation dans laquelle
somi yewi ala hali mo lendi wonle mudo nyalama hande o atawa tidala lamorde leji ni buri sembe urde yimbe be hore bingel leji mali e hore jaati woni kando wayti den wurdi mi kali hala batoji paji do hedi tingo lendi gonga gaminka e juude am bingel leji mali jaati woni kando hedi tinare tafo kina o fama wiide kanko ta wawi waytirde no wurdi hande fina tawa ana puddode goleji amen di fu ana timmodo majjibi abada mi mbawa ta hedin tinde lengi mi mbawa hunchande hore himmeji be lengi fu so mi kedini bange fina tawaji amen
solution au problème qui nous préoccupe
goddo kase non de simplice kabore jango lugotodo ande holitidi wajibu tan wattu jono kereduji di dukuntene hore
la toute première
kuleji fa hewi ka fu wonton ko habbi hore amen go o mudoni woni dembe amen de wajibu kina dembe kaltere leni malidi honongo watte le jande lengi sabile nyaloma hande o hala goto gondo to bawdo windel dembe de fu woni bamanan korde misali sa wi e bamanan kore bron sosoli engal ko ana wawi windude dum
transcript
mitteten wiide halaji kewdo gonde haalelde leyi nyaloma didobo e odo batu
ngal do kortal ngal teddangal mu totama ben president transition dum woni kolonel Assimi Goita na wonno e dunna e ngal dunna ben yimbe le teddube hebe hono kanko kanake kiddo transition o jonkunda tawri ben ardibe kewbe ben gullirde wiile gullirde laamu e kanye balle politinkobe ngal na wonno tunno ben ardibe dinaji hono Sherif Nyor Oshak Mohamed Ould Amoula e kanye Sheikh e kanye Sherif Ousmane Madan Haydara ben Christian Cardinal Jean Zerbo e pasteur Nuhun Ag Infa Yatara wonko arsisi kebe ne ketna fostango mako
le odo bato mawdo pawido do hedi timgo lendi gondo e timmodo mudum kanko Sherif Nyoro Buye Haydara ware mudum jon woni koyde arande mako wadde imadaraji jottare hono sidi do jide ana wonno ngal do jida lu kanko Jean Zerbo be wi odo horejo chrétien en nafako woni jida ngal ko wana yimbe be jodo halda ngal nafako woni hen ko ni woni ko warta hala de le hen ko yimbe be nanga dum gollira odo hakkile ka ana jabana premier ministre kiddo Modibo Sidibe wonno do ngal do jidal kanyundu be wi lamido parti alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité et la justice ko warta hawrede mudum le dedo jide goldirde dum e wajibi so mi jibe yaltinde leedi malinde tiddala mo wolle mudum o ana wonno dedo jide kanko horejo laamu hakkudara kiddo professeur Jonkunda Traoré kan horejo ho conseil islamique Sherif Ousmane Madan Haydara kanko Jonkunda Traoré o wadi noddango fewde bibbe leedi mali nangondira kanko Sherif Ousmane Madan Haydara o ka o dohanke leendi yalla ja e nangondirgol ana warta le may wala no dedo jide woni kanko imam mahmoud jikko o do gorko mawdo joginodo darne le imadraji latin sababu saminde Ibrahim Boubacar Keita ka jaba warde dido batoji pawi dido hedintingo lendi
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
Sakraw do en natimata men kabaru jamme hande ka mitina ma sa to hospital do bembal men 32.8 Sidio Tamani point or maduno don jambo 37320 do cede yotrame en magazine
Sidio Tamani
yotere meden magazi hande ana fawi do kabar jande denno yo sislita sappo e tatobe mi galdo kartal mangal botumodo leli ben mali o denno hultam wi di yo kabar mudo hani yewtede sanne yalla tiyalaji hono wadi saw bidi wadi dede o kanyi murtere jangnobe hon do du kabaru men sarewol mabbe article 39 e ko nande mudo denno wonko mo hebani ko no fasango Umar Bagul
lekol mali wanano min jidirino wori nyaloma hande no sarabe sukabe kolitiri wite kanko secrétaire général adjoint Dewda Sako o wi lekol mali an hani weltirade no wori nyaloma hande
Vous savez, l'école, c'est comme le lait sur le feu.
Donc, on dit de l'école, on sait que les gens do yite no ayi giti don ala don timman ka halta hala mudun kasen non jande l'école malinde worno yimbe le giti don ko boyi don tipitira tiagal ti alaji di kebama bangeji di fu bamde jande lele yire fa yotto yo jande do dore fu dido ti alaji matama o do botu o wari e warande makko jati se wana neddo fu han lata de jangino l'école de musenga be bamete ko sakiti ko be bamama sabi de golle wala si musenga be fu pamama wana sabi ada jogi diplome tan watta solatu janginowo sina tawe ada jogi andal mudon dum wadi nyaloma hande so dido tidalaji ana joka
aujourd'hui il y a ce genre de problème
ko nayri bangal woyltere kanko noddirteɗo Morike Damali andanɗo kabaru jande o wiñaloma hande o sina hakkillaji yimɓele ɓe mbaylite hono ɗum waɗira ila hitande 1960
il faut que notre école soit totalement décolonisée wajibu
tan sinna kabarno jande l'école nde wuri yoppitere waɗale muɗum non watta so keɓen ko dartiten ko ila le ko sakti ko fuu jande l'école le leydi Mali ndi tiɗalaji mawɗi gondi e matede le wajibi sina jande nde fuu jamare nde fammine laamu o dan hani gollude golle muɗum yalla kabaru jande ne heɓa yaade yesso so ni ɗum heɓanaka joggal ɗum wawa latade hono yimɓe jiɗirino so ni ɗiɗo tiɗalaji heɓanaka joggal tan en fo e mbawa fotude hono kabaru jande worrino sa ƴeewi jande dow dow worna toon jomum hani jangguinede fa heɓa andal yirwere du heɓe
des révolutions à répétition
ko nayri bangal pelle cagontoɗe jangguinoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi fedde nde noddirta 15 octobre 2016 signataire ɓen mbihi batuji mawɗi ko waɗi le leydi ndi ko nayri bangal jande fur ɓe gattaka ley hen noon kanko jottino kabaruji ndeɗo fedde Ousmane Almadou o hollitiri wiide farde haala muɗum haalide le batu mawɗo gonduɗe wadde le leydi meɗen ndi ñalawma hande o ɓe kolliti wiide ko ɓuuri millionji ɗiɗi sukaɓe duuɓi joyyi fayotto duuɓi sappo jeɗɗi kañum gon ko jaata l'école le leydi ndi ɓe mbi sa ƴeewi sukaɓe jokkol ɓeydu feccere muɗum fur gana yoɓe bindi ɗum wonɓe duuɓi sappo joyyi fayotto duuɓi noga e je